Agora na nye meriwe Nganu kwa lopike Olu ndimozi Olu chineke Agora na me merie nosa Nganu kwa lopike Nambe Jesus Gago komo ya gono Nambe Jesus Gago komo ya gono mailawa Agora na nye merie I got no kolo pike, amen. Olu ndimozi, olu chineke nevao. Aboro na me merye nosa, nga no kolo pike. Nambe Jesus, gago komo ya honu vodao. Nambe Jesus, gago komo ya honu. Aboro na me merie, nganu kolo pike Olu ndimozi, olu chineke Aboro na me merie nosa, nganu kolo pike Nambe Jesus, gago komo ya gono, amen Nambe Jesus, gago komo ya gono, my laro
Aboro na nye merie, aiganu lolo pike Olu ndimozi, nukwa olu chineke Aboro na nye meri, aiganu olu obike Nambe Jesus, nago kondi ya onu Nambe Jesus, nabi kwarela
Oh, aboro na mabachosa, nganu kwa olu obike Olu ndimozi, ewo, olu chineke nebao Aboro na me merie naga, nganu kolo pike Nambe Jesus, gago komo ya gono mailaro Nambe Jesus, gago komo ya gono Oh, aboro na nye merie, aiganu kolo pike Olu ndimozi, olu chineke nam Aboro na nye merie, nganu kolo pike Nambe Jesus Gago komo ya honu Nambe Jesus Gago komo ya honu Aboro na mabacho som, nganu kwa lopike Olu ndimozi, olu chineke Aboro na me merie naga, nganu kwa lopike Nambe Jesus, gago komo ya gono Nambe Jesus, gago komo ya gono
Aboro na nye merie, nganu olu opike Olu chineke, nukwa olu ndimozi Aboro na nye merie, aga nukwa olu pike Nambe Jesus, gago kondi ya onu
Nobodoma
Nambe Jesus, gago komo ya onu
Oh, aboro na nye merie, aga nukwa olu pike Olu ndimozi, olu chineke nam Aboro na nye merie, nganu kwa lopike Nambe Jesus, gago komo ya gono Nambe Jesus, gago komo ya gono Anya neluwa mbemlera nye benile ebuchi ngova wetobim Ngwesini malala bim Adigi chionza mugefe Ewezo ga Chinke kero wa keligwe Ewezo ga Chinke kero wa keligwe
Memlera nyeleligwe Nanya neluwa Memlera nyebenile Ego Jehova wejwe bim Ngwesini malala bim Adigi chionza mugefe Ewezo ga
Benile noa, Ebu Jehova wetu bim, Uwesini malalo bim, Adigi chionza mugefe, Ewezo ga, Chike kero wa keligwe, Ewezo ga, Chike kero wa keligwe,
Memle ranya neligwe, Nanya neluwa, Memle ranya muru muru, Ebu Jehova wetu bim,
O wetu wa bim,
Uwesini malalo bim,
Uwesini malalo bim Adigi chionza mugefe Ewezo ga Chinke kero wa keligwe Oh, ewezo ga Chinke kero wa keligwe Aleluya
Mbemle ranya neliwa Lanya nelowa Mbemle ranya benile Egu Jehova wetu bim Uwesini malalo bim Adigi chionza mugefe Ewezo ga Chike kero wa keligwe Oh, ewezo ga Chike kero wa keligwe
Onye eligwe kuwere mokweze ni ohora na liluye ohoro na nyao eze ligwe kuwere mokweze ni ohoro na liluye ohoro na nyao eze ligwe kuwere mokweze ni ohoro na chowo mama ewo horum nanya ehorum nanya owo onye ligwa chowo mama ni ehorum nanya
ohorum nanya eze ligwe puwele mobeze ni hine horum nanya
puwele mobeze
ohorum nanya akajuwe puwele mobeze
Hallelujah, oh horum na nya o. Ese ligwa chowo mama, ni ngi horum na. Hallelujah, oh horum na nya o. Ese ligwa puwe mokweze, ni ngi horum na nya. Jehovah bugi madu kana baramba akaju abugi madu kana kuzirie iye nile nweroke niru chineke mboge aruru asimuche yage menebina Jehovah bugi madu kana baramba akaju abugi madu kana kuzirie iye nile nweroke Niru chineke mboge aruru Uche yageme mboge aruru
Mboge aruru
Mboge aruru Mboge aruru noa Uche yageme nevino Mboge aruru
Mboge aruru
nevino Mboge aruru noa Uche yageme Jehovah bugi madu kaga baramba ato onye nwa bugi madu kiga kuzirie iye nile nweroke niru chineke asimu mboge aruru uche yage menebino imana Jehovah bugi madu kiga baramba akaju bugi madu kiga kuzirie iye nile nweroke Niru chineke mboge aruru uche yageme mboge aruru
mboge aruru
mboge aruru
mboge aruru
mboge aruru noa uche yageme nebena mboge aruru
mboge aruru
mboge aruru noa
mboge aruru
mboge aruru noa uche yageme Mboge aruru,
mboge aruru,
mboge aruru noa, uche yageme. Mboge aruru,
mboge aruru,
mboge aruru imendoni, mboge aruru noa, uche yageme. adigo nye yiri ya onwego nye yiri ya onwego nye yiri chineke keligwe onwego nye geji we matu sango ya yiri ya adigo nye yiri ya onwego nye yiri ya adigo nye yiri chineke keligwe onwego nye geji we matu sango ya yiri ya nubada
adigo nye yiri ya adigo nye yiri ya Mama meyia, mama papa meyia. Odi onye yiri chineke keligwe. Odi onye geji maya tu sobo ya yiri ya.
Oh, odi onye yiri ya. Onwe onye yiri ya. Onwe onye yiri chineke keligwe. Onwe onye geji we matu sobo ya yiri ya. Onwego nye yiri ya Onwego nye yiri chineke keligwe Onwego nye geji we matu Sango ya yiri ya lelo wa Onwego nye yiri ya Onwego nye yiri ya Onwego nye yiri chineke keligwe Onwego nye geji we matu Sango ya yiri ya Nambu, okuchuku nadire Nisindi kwere Nandine kwere kweo Onadigire Inye nile okere Na obu miri Nala koro Site nambu Okuchuku nadire Eme Nisindi kwere Nandine kwere kweo Onadigire Inye nile okere Na obu miri Na la koro Oh, site nambu Okuchuku nadire Nisindi kwere Nandine kwere kweo Onadigire Inye nile okere Na obu miri Na la koro Glory Site nambu Koku namnadi kwire Nisindi kwere Nandine kwere kweo Onadigire Inye nile okere Na obu miri Na la koro
Site nambu Goku chuku nadire Misindi kwere Nadine kwere kwere Onadire Mie nile okere
Na obu miri Na la koro Onye poranyi Obibia ya Adi waso Mwata Anyi nalo Izute Onye naponyi Obibia ya Adi waso Mwata Ezye nyim Ijikerewo 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 Izute ya Obibia ya Adi waso Mwata Wanke madu Ijikerewo 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 Izute ya Obibia ya Adi waso no wata Anyị gala izute onye na-akpanyị
ọbịbịa ya adịwo so n'ụwa taa.
Ị gakwala izute onye chọrọ gị
ọbịbịa ya adịwo so n'ụwa taa.
Nwa nke mmadụ
ijikerewo 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 izute ya ọbịbịa ya adịwo so n'ụwa taa.
Mụngwe mmadụ
ijikerewo 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 izute ya ọbịbịa ya adịwo so n'ụwa taa.
Nwanke mmadụ
ijikerewo 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 izute ya ọbịbịa ya adịwo so n'ụwa taa.
Nwanke mmadụ
ijikerewo 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 izute ya ọbịbịa ya adịwo so n'ụwa taa.
Nwanke mmadụ
ijikerewo 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 izute ya ọbịbịa ya adịwo so n'ụwa taa.